me very real. Watasema sikutoshi mi, mara sipendezi ya tuendani. Tena watafeki sana usoni, watarusha sumu kama utani. Don't make me find cigarette, wasitufanye tuka separate. Not for your love, I appreciate. Mekuwa nawe na make sense. Don't make me find cigarette, wasitufanye tuka separate. Not for your love, I appreciate. Mekuwa nawe na make sense. Na 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 na, ushafiti moyoni. Na 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 na, yeah. I say na 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 na, na uniweke moyoni. Na 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 na, oh, girl, you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa, chochote kwako sawa. Girl, you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa, chochote kwako sawa, yeah. Vile na kupenda na isi we, bila we baby no peace, hey. Usilifanya penzi nkali dis, babe. Hey, hey, penzi tulimilikia sisi. Kuzama wengi na wasi, ofu ni moja ya najisi, babe. Nikiwa nawe najisi mwepesi yo, karibu na uketi. Fanya mapenzi ya tawale baby yo. Ishi, aziwishi wawa, kuna muda penzi dawa. Nikiwa nawe sawa. Don't make me find cigarette, wasi tufanya tuka separate. Now for your love, I'll be shit. Make one now when I make sense. Na 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 na, oh, she'll fit to my own. Na 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 na, yeah. I say na 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 na, now when you wake up my own. Na 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 na, oh, girl, you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa, chochote kwako sawa. Girl, you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa, chochote kwako sawa. Girl, you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa, chochote kwako sawa.